Northwest Music.
Chiri chabe moshe kuma chemo va ve makero ivi. My baby. Kwenzi fela ne kusiyaza basarize. Kanukuli sali pilo va. Ni malato ya boata va. Kona usiyo kigolio golio. Nikai mwandu kilokoto. Salipiloba, ni malato ya muhataba. Kono hausi yoki kolio kolio, ni gaye mwandu kilokoto. When I feel tani, baby my love waka. Ngani watu wakunata double cross Lubene ndauli wabasatuli milali Lunafulu yemi kipatelo kukenile Aukoni kuyopata sika wena fapatelo ndauli Saka shongami Hakuna yomumu Munga I got you Let's go Joni panda paka bumbu Bashatu Siyaza basarize Kalukuli salipiluba Ni malato ya muhataba Kono hausi yoki kolio kolio Nikai mwandu kilokoto Kwenzi fela hande Kusiyaza bakeluba Kalukuli salipiluba Ni malato ya muhataba Kono hausi yoki kolio kolio When I feel any, baby, my love waka. Kwenzi fela hande, kwenzi fela hande, kusiyaza magelo. Musali kuyoeza inge kulifoki muna, wena aluvone esi mwendi ko umuna. Salipiluba Ni malato ya muhataba Kono hausi yoki golio golio Nikai mwandu kilokoto Kwenzi fela hande Kusiyaza bakeluba Malukuli salipiluba Ni malato ya muhataba Kono hausi yoki golio golio Nikai mwandu kilokoto When I feel tani, baby, my love waka. Kwenzi fela hande, kwenzi fela hande, kusiyaza magelo. Hakuna nikubuza, voice ya toloka. Ndahuli, silumba faka shongami. Dinyo, I got you. One boy, disasheke. Chauzi chimunya. Talibani motarife vene kebe, I got you. Go to the stars. Bwana kalolo simati. Vene chibobo. Ndonji mataya chikapa. I love you.
You just shot on the one twos.